I-DA iya kwamkela ukugatywa kwemibutho yoluntu ngokulwa nomthetho we-Basic Education Laws Amendment Bill ojonge ukunyanzelisa umlo ogwetyiweyo worhulumente we-ANC kwisibhulu ngaphandle kokuthathela ingqalelo iziphumo eziya kufikelela kude ekufundiseni kwezinye izilwimi zesintu. I-DA ithembisa ukuba ililizwi eliphikisa lo mthetho we-Bela Bill e-Parliament. Kwaye i-DA inxibelelane ngokubanzi ngemiba eyingxaki yomthetho osayilwayo we-Bela Bill kunye namagatya akwalesofi aza kushenxisha amandla ebhunga lolawulo lwezikolo i-SGBs okugqiba nemigaqo qubo yolwimi neyokwamkela kwabafundi ukunceda uluntu lwazo. Ngokunjalo i-DA iza kulwa nalo mthetho we-Bela Bill ngawo onke amandla ethi kwaye iqhubeke nokuwachasa nasepalamente. Imibutho eyi-19 yoluntu ithumelele umphathiswa wezemfundo u-Angie Motshekga ileta eqaqambisa onke amagatya ayingxaki omthetho we-Bela Bill. Umthetho we-Bela Bill ngomnye umzekelo worhulumente we-ANC ongakhathaliyo ofuna uthatha amandla eluntwini ayinike ii-politicians ngokubulala ulwimi lwesibhulu esithethwa kakhulukazi ngabemi bamakhaladi. Kwaye njengorhulumente melba kuzo zonke izinto kwizolonke benzelwe unceda bonke abemi boMzantsi Afrika noba bathetha oluphi na ulwimi. I-DA ibongoza uluntu ukuba ilithumele izikhalazo zalo ngokubhalela unobhala wekomiti epalamente yesebe lezemfundo uLlewellyn Brown kwi-email okanye kuWhatsApp iqinisekise intobana amandla makahlale kwi-SGBs anganikwa ii-politicians azayisebenzisa ekubulaleni izikolo zalapha eMzantsi Afrika.